kimya changu kimya kimenifanya yajue mambo mengi kimya kimenifanya kuchana mambo mengi kimya kimenifanya yajue mambo mengi kimya 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 changu kimenifanya yajue mambo mengi kimya kimenifanya kuchana mambo mengi kimya kimenifanya yajue mambo mengi kimya 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 changu
nimekaa kimya siku moja mbili tatu tu nimegeuka topic midomoni mwa watu kila mmoja anamkea kile kilichochaka na chonga na longa watu wake wacheke wanasema limebakia jina eti kwenye usanii kitu kipya msina ha wanaongea sababu hawayajui hawahoji kujua sababu nini wanaandika start of the ending love to kikutana they're just pretending kuwa ni watu safi pisi kichizi kila dene sipotokia wananimisi wanahisi mimi nimeshuka kimuziki sababu siku hizi radio ni sisi kiki findu fiki wanyakusa wananiuliza yanitatiza shinje washabiki nkapotea hawajui mimi zeni naelekea nisipo gangamala na mbele ntapotea hawafahamu cha kwanza kwangu ni elimu bila elimu siwezi yakabili majukumu tambui soko la muziki limechafuka kudhulumiwa hata mimi nimechoka tumechoka sisi tunangangana ma bling bling kwenye tv mfuko na tuna shillings
kimya kimenifanya yajue mambo mengi kimenifanya kuchana mambo mengi kimenifanya yajue mambo mengi kimya 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 changu kimenifanya yajue mambo mengi kimenifanya kuchana mambo mengi
Nimejua nani rafiki, nani kwangu adui Nani nje kondo au kumbe ndani ni chui Nani kwangu shabiki, nani kwangu mpenzi Nani anadhe Huu muziki kwangu kiunga Nime anyaru baka mashaki Baka mimi naso Bado pati na f*** Damnisha na yo ishi Sibishi kuji kuji nikona mengi Nivoka kimia nifunza Nani belela wafata pepo Kama minipa wapo Sipo na hawapo Wanakuja wanakwenda na wananitanda Chasi inapopenda Bile wanatanda Wengine interview Wengine we love you Wengine to make miss Mike where are you Sikatai Hindo bongo Tanzania Nchi ilio peace Nchi ya kidemokrasia Kila mtu yuko huru kusema na chujisikia Midomo iko huru hakuna kuilipia Nimerudi mi na mingi mikakati yeah. Sio kama kipindi kile enzi za tamati Sasa na on label na nyonga baka beat Hata mic nilio shika nimelipia vat
Kimenifani ya jua mambo mengi Kimenifani kuchana mambo mengi Kimenifani ya jua mambo mengi Kimia, kimia, kimia changu Kimenifanya yajue mambo mengi Kimenifanya kuchana mambo mengi Kimenifanya yajue mambo mengi Kimia, kimia, kimia changu Kimia Kimia Kimia, kimia, kimia changu Kimia